ጣታንገጅማታት ገመራዲዮፍ ቴሌቪዥዮናን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከልቲን ከደርቡ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ አተሞልተን ሆርዶፍቶ ተኬኛ ሰገንታ ኬኛ ራ ከጣታ ኤብለ ኩደቶኩ በረኩ መለማፍ ድግደሚ ሰዲፍ ካንሲን ኬስሜስ አን ቱጁቤ ሆራቲ ሄሪር ሞርሚ ናኖ አማራ ከሰታ ሰፋ ማጅሩ ትማፉፌራ ፎከሪ ኡመታ ፕሬዝዳንቲ ሱዳን ድራኒ አንጎራ ኮንቆልቸ ወጋ አፉር ለኮክስ ሴጅራ ሂማና ፕሬዝዳንቲ ዩናይትድ ስቴትስ ድራኒ ረቲ ያቴ አቡካቶን ሳኒ ኦል ኢየቹፍ ጅሩ ሆጂ ኮሜዲ ሚዲያ ሐዋሳ ረቲ ኤሱን ካ ኤኛ በከማ ዱፍቴ ሂንሴኔ ዲባባ ከሱማ ኬኛ ዋይ ኡመተ ኦሮሞቲ ከናርማን ኦሊ ቆጲ ከኝ ከሰት ኦዱወኒፍ ገባሳሌ ዲያተን ከሳቲ አም ኦዱፍ ገረ በፈቃዱ ተንስ እንደበርሰ
ሙልታኔ ኦርዶፍቶ ተሰጋለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ኦዱዋን ገልገለ ከናፍቀምኑ ኩኖቲ ሶቺን ሞርሚ ቡልቺን ሰናኖ አማራ ከሰቲ ዲጉምሳ ኡምና አዳና ንቻቲን ወልቀበቴ ሞቱማ ፌደራል አራቲ ታሲፈማጅሩ ጉያሻኒፊ ወልታንሴ እትፉፉኒሳ በካሜራ ማጋላ ጉዲቻና ንቻ ባህር ዳር ከሰቲ ሞርሚቶኒ ዳካዳኒ ከራጭፉዳፊ ጎማ ጉቡዳኒ ሞርሚ ኢሳኒ ከንብሰን የሙታኡ ጎዲነ ወሎ ኪባ ማጋላ ኮምቦልቻ ከሰቲ ሲ ጅራቶኒ ሂሪራባውዳኒ ሞርሚ ኢሳኒ አገርሲሰኒሩ ጎድነ ሸዋካ ባን ማጋላ ደብረ ብራን ከሰቲ ሞርሚቶኒ ኡምና ኢትሰብያቲኒ ወልትቡ ኡኒሳኒሲ ገባሰሜራ ወልትቡ ኢንሰካናን ከንካይ ማጋላ ደብረ ብራን ከሰቲ ዮየራተ ነሞኒ ኩዳንዱ ኡኒሳኒ አከይኖለ ግራቶኒ ሰገለ አሜሪካቲ ሂማኒጁ ነሞተን አጄፈማን ከነከሳ ወሬን ናኖ ኦሮሚያ ራቡካኒ ማጋላ ደብረ ብራሃኒ ሞራ ቻይና ጀደሙ ከሰቲ ቁባታኒ አከጅራኒሲ ሂማሜራ ማጋላ ደብረ ብራን ረቲ ከራን ዋን አጋዳኒ ጩፈሜፊ ይመሊ ገረፊንፍኔቲ ታሲፈሙፊ ፍንፍኔራ ገረካባቲ ታሲፈሙሲ አካሂንጅሬ በካሜራ ጉያ ሐራ ሞርሚ ዋን ታሲፈማን ወልቀበቴ ማጋሎታ ባህር ዳሪፊ ደብረ ማርቆስ ከሰቲሲ ሉካስን ደጋማ ከቱሬ ጅራቶኒ ሂማኒሩ መኑተምበሩምሳ አብሌን ደልደላቲፊ ዋጅራሌ ሞቱማ ማጋሎተ ከነ ከሰቲ ጩፈሙን ኢሳኒሲ በካሜራ ወለት ቡይን ሰከና ወልቀበቴ አጀቻራ ወተመረቲ ከራአንጋ ወተሞቱማቲኒ አማማቲ ኢፕሲ ኢፈቲገነመ ሂንጅሩ ቢሮን ኮሙኒኬሽኒ ማጋለ ደብረ ብራን ቶራ ሚዲያ ሐዋሳ ኢሳይረቲ አከይብሰቲ አቡኒ ወልዳ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ካንጎዲና ሸዋካባ አቡነ ቀለምኒጦስ ድምቺ አቦቲ አመንታቲ ፊ ጃርሶሊ ቢያቲኒ አከይላናሙ ቀቡ ዋሚቸዲ ኢየሱ ኢሳኒ በክትሴራ ፓርቲ ሶቺ ቢያለሳ አማራ ዮካን አብን ተርካንፊ ሞቱማ ፌደራላ ኡምና አዳ ቢትነ ሱዳ ፉዳቴ በላልፈቴ ሞቱማኒ አካያዳ ኢሳ ጅጅሩ ጋፈቴጅራ ሙምቺ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አመድ ሙርቶን ሞቱማ ኢሳኒ ናኖ ተኮ ቆፋ ካኒላላቱ አካይንታኔ ብሰኒ ሶቺ ኡምና አዳ ዲጉ ረቲ ሞቱማኒ ኢሳኒ ያደሳ አካይን ጅጅሬ ሂብሱሳኒ መስፍነራገ ገባሴ
ናኖ ቡልቺንስ አማራ ከሰት ቶንጀቶኒ ገርጋርሳ አባተ ተጃጀለ ገርጋርሳ ካቶሊኪ ካን ICRS ለማ አጄፈሙንሳኒ ገባሰመረ
ገባስኒ መደ ኦዱ ሮይተርስ ዳይሬክተር ቁንንምቲ አባቲቻ ኪምፖዚኒያ ከዋበ ፈቹድ አምባሴ ወጀቶኒ አባቲቻ ለማን ካን አጄፈመኒ ማጋለ ቆቦ ከሰት አከታይ ይብሴ ጉያድልበታ የሙ አጄቻን ሱራወተመ ሉካስኒ ሜሻ ወራና ጉርጉዳ በከሰነቲ ራወቻ አከቱሬ ኤሬራ ናሞተን አጄፈመን ለማን አንጋኦታ ነገኛ አባቲቻ ከሰት ኮካንታኒ ቹኦልቶንጎይ ኪፊ ኮንኮላቺሳ አማሬክን ደያ የሙታን ናኖ አማራ ከሳ ሆጂ ረቱራኒ የሙገራ ፍንፍኔቲ ዴቪ አጅራኒ አካሃሌ ልቺ ረትራውቴ ኤፍሲ ዳበተ ተጃጅላ ገርጋርሳ ካቶሊኪ ራባይ በክስሴራ ካራብራቲኒ ካሮራሞቱማን ፌደራላ ኡምና አዳናኖ ዲጉዳፍ ባሴ ሞርሙዳን ናኖ አማራ ከሰቲ ሞርሚን የሙታሲ ማማጅሩቲ ማጋለ ባህር ዳር ከሰቲ ባላቦምቢ ከቀበኒ ነሞኒ ተበኩባ ሚላ ኢላላ ቱራኒ ለመዱአኒ ሄዱም መዳዊ ሳኒ ሮይተርስ መዴዋን ሆስፒታላ ዋበፈቹዳኒ ገባሴጅር
አባቶቶ ኩማ ሞቱ ሞታት ጃርሚያን ገርጋርሳኛታ ኢትዮጵያ ከዘት ታንደሚናን ገርጋርሳ ረትራውት ቆረቻ ጅራቹ ሳከብሲ መዲ ኦዱ አሶሺየትድ ፕሬስ ገባሴራ
Dhaabbata sagantaa midhaan nyaataa addunyaatti daayireektara Itoophiyaa kan ta'an Kilaawud Jibidar xalaa'aa ebila shanii bara 2023 michoowwan dhaabbilee gargaarsaatii fi barreessaniin midhaan gargaarsaa gabaa keessatti gurguramaa jiraachuun isaa sagantaa midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP akka yaaddesse ibsanii gochichi gargaarsa dhaabbatichi fuula duratti namootan gargaarsii barbaachisuu fi taasisuudhaaf deemu gaaffii keessaa akka galchee ibsaniiru. Daayireektarichi xalayaa isaanii kanaan dhaabbileen gargaarsaa biroos itti fayyadama dogoggora midhaan nyaataa irratti odeeffannoo akka waliif qoodanu gaafachuu isaanii kan ibse gabaasni Associated Press xalayichi dhimmi addaan baasee lafa kaa'ee akka hin jirre eereera. Haa ta'u malee dhaabbileen gargaarsaa of beeksisuu hin barbaanne lama midhaan gargaarsaa namootan 100,000 fi ooluu danda'an kuusaa midhaan gargaarsaa magaala Shireetti argamu keessaa baduun isaa akka irra gahame himuu isaanii gabaasni Associated Press kuni eereera. Akka hojjetan gargaarsaa tokko madda oduutti metti midhaan nyaataa hatame kun gargaarsa dhaabbata misoomaa kan United States yookaan USAID irraa kennamedha. USAID ibsa karaa imeeliitiin tamsaaseen gargaarsa inni kaaba Itoophiyaatti taasise keessaa ammi tokko miliquu isaa akka addaan baafate ibsuun isaa gabaasameera. Midhaan gargaarsaa kun akkamitti eenyuun hatamee gabaatti dhiyaachaa akka jiru gabaasni kun gadi fageenyaan waan ibsan qabu.
Ministiriin maallaqaa Itoophiyaa Ahmed Shideef bulchaan baankii biyyaalessaa Maammoo Mihiratu itti gaafatamtoota hojii dhaaba maallaqaa addunyaa kan IMF baankii addunyaa waliin mari'ataniiru. Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddar Itoophiyaa Silashii Baqqalee Tiwiitar isaanii irratti akka barreessanitti walga'ii birraa baankii addunyaaf IMF guyyaa jalqabaa irratti mariin torba geggeeffameeraa jedhan. Ergamni IMF tokkos torban darbe Finfinnee daawwachuudhaan gaaffii aangawoonni sagantaa haaromsa isaaniitiif deeggarsa IMF akka gaafataniif dhiyeessu irratti marii geggeessee ture. Gabra Mikaa'el Gabramadiin marii mootummaa Itoophiyaaf dhaabbilee faayinaansii tokkummaa mootummootaa gidduutti itti fufee jiru kanarratti xiinxaltoota waliin haasa'uudhaan oduu gabaasee jira. Oduutti aanutti naaceen immoo barreessaan muummichi dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees Kibxataa irraa biyya wal waraansaaf hongeedhaan rakkachaa jirtu Soomaaliyaa daawwachuudhaaf magaalaa Maqdishoo seenanii jiru Bafaqaadu.
Antooniyoo Guutarees yemmuu magaalaa Moqaadishoo seenanu ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa Abshir Umar Haruus simannaa akka taasisaniif gabaasameera. Dhimma nageenyaatiif jecha daandiiwwan magaalaa Moqaadishoo garri caalaan cufamuu isaanii fi sochiin konkolaattootaa akka dhorkaa ta'es ibsameera. Antooniyoo Guutarees bara 2017 daawwannaa jalqabaa erga Soomaaliyaatti taasisanii asii daawwannaa yeroo lammaffaadhaaf taasisan kanaan hoggantoota siyaasaa biyyattii wajjiniin akka marii taasisanuu fi bakkeewwan namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'an itti qubatan akka daawwatan maddeewwan oduu biyyatti ibsaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Soomaaliyaa dabalatee biyyoottan gaafa Afrikaa balaa hongeetiin miidhaman gargaaruudhaaf gargaarsi qarshii biiliyoonii 2 akka isa barbaachisu ibsus amma ammaatti garuu kan argachuu hin danda'ame 13% qofa akka ta'e gabaasameera. Balaa hongeetii fi dhiyeenya kana immoo balaa lolaa rooba hamaarraa kan ka'een yeroo ammaa lammiilee Soomaaliyaa walakkaa ta'anii fi gargaarsi namoomaa akka isaan barbaachisu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee jira.
Pireezidaant Joo Baayiden gara biyya Aayirlaanditti akka imaluuf jiraniif daangaawwan Aayirlaandi lamaanuu akka daawwatan ibsamee jira. Baayiden daawwannaa isaanii kanaan yaadannoo waggaa 25 waliigaltee nageenya Aayirlaandi kaabaa irratti kan hirmaatan yommuu ta'u magaalaa firoottan isaanii duraas ni daawwatu.
Pireezidaantii Baayiden kan Aayirlaandiin daawwachuudhaaf deemanu yommuu waliigalteen nageenyaa biyyattii qormaata keessa jiruu fi haleellaan finciltootaa darbee taasifamaa jirutti. Haala nageenyaa amansiisaa hin taane kana keessatti garas deemuun isaanii ammam abdachiisaa akka ta'e kan gaafataman dubbi himaan mana maree dhimma nageenyaa biyyaalessaa Joon Karbi Pireezidaant Baayiden garas deemuu isaaniitii fi akka rakkoo hin qabne ibsuun isaanii gabaasameera. Pireezidaant Baayiden roobii borii gara Aayirlaandi kibbaatti deemuudhaan bakka firoottan isaanii duraanii guyyoottan 3 turu. Kutaa biyya Maayoo keessatti kan argamu magaala Bilaana isa bara 2018 keessa gara Yuunaayitid Isteetsitti godaanuu isaaniitiin dura abaabileeyyan isaanii keessa jiraachaa turan akka daawwatan ibsameera. Firoottan isaanii duraanii yaadachuudhaan alattis Pireezidaantii Ayirishi Maayikil Haagiinsii wajjin paarlaamaa biyyattii irratti erga argamanii booda sagantaa irbaataa masaraa Dabliin keessatti qophaa'e irratti akka hirmaatan beekameera. Biden erga Belfastin gaanii booda guyyaa itti aanu magaalicha keessatti kan argamu Yuunivarsiitii Ulisteritti haasaa taasisuu isaanii dura muummicha ministeeraa Biriteenii Rishi Sunaakii wajjiniin akka wal arganii mari'atanu gabaasameera.
በፈቃዱ አዱዳፍ ነንገለተ ይፈጣ ገረ ገባሰታኑት እና ጨኑሞ ወጋ አርፈፋ ሆከሪ ኡመታ ወራኒ ፕሬዝዳንቲ ኡመር አልበሽሪን አንጎራ አከፈን ቆንጭ ታስሴፍ ሆከሪ ኡመታ ካን ኢትካይ ወጋ አርፈፋን ኤብለ ኩጠቱኩተውስ ቡልቺንሰ ሲቪሊ ገጣቡዳፍ አብዲንጅሩ ገሩ እንምልኮፍኔ ሶቺን ደገሰ ዲሞክራሲ ሱዳን አንጎፍ ወራና ወጅን ቀብሳይጅራ ሄንሪ ዊልኪንስ ሃለ ወራቀ በከማ ሱዳን ረት ካርቱም ራገባስኒ ኤርገ ኩኖ
ወራክ ሰቡልጂን ሰሬ ወራና ሱዳን ኦጎቲ ኩርነሰ ዲርቱሪ ካን ኦማር አልበሽር አንጎር ራቡሴ ኬሰት ሞርሚቶ ተርማተኒፍ ሞቱማ ሲቪሊ ሳናብጆተን አማላከ ነርገሚን ምርከኔሳ ወጠበጂ በረኩማላማ ብድግደሚ ተኮ ቡልጂንሰ ሲቪሊ ጂኦተ ኩደሰዴት ቆፋፍቱሩቦድ ሞቱማን ሬ ወራና ሃራን ፎንቆልቻ ሞቱማቲን አንጎ ቀበቴ አመስ ኢትጋፈተማ ቢየቲተ ኤጅራ ቅንዴሳን ሞርሚ ጉያ ጉያን ካርቱን ኬሰት ገገፈሙ ከተአን ጀቹን ከደንዳአም መሐመድ አሊ ወራኒቶ አና ሞቱማ ዴሞክራቶዋ ጀለቲ ጅራቹ ቀባ ጀደኔሩ
ዒባራን ኸጥወ ልኡለ ፊ ኸጠዋት ከቲራ
I mean the military authority should not be independent and isolated
አባንታይታ ከወራና ካንራ ከወለበተይፍ አደበይተውን ቀቡ ጀቹ ኮቲ ዴምሰ ዲሞክራሲ ምርከኔሱ ዳፍ ኩን ተርካንፊ ሰበርባችሳዳ ነሞኒ ከነተመኑ ቀበን
ሞቱማ ወራና ከሱዳን ጂኦታፍ ሞቱማን ጨውም ሳድሪር ሰገረ ቡልቺሰ ሲቪሊ ተከጨው ዱበቴ ቱሬ ውጥኔ ወሊገልቴ ሲያሳ ከነፊዱፍ ቆጳይስ ኤብለጃ መለቴ ፈሙፍ ቱሬ ገሩ ደቂቃ ዱማረት የሮብራት ደርብ ነምኒ ሲያሳ አሜሪካና ከሰትር ማታና ከሱማ ሲታንቱ ዱረቴሱ ፓርቲ ሲያሳ ኡማ ماريام المهدي باتي بتوته صدر بكيس راديو سغالي امريكا فاكا ابسنيت
this broad based government we need it
موتمان بورا بلاق ابوكن ملكاينا يروچو مسادوفوف باينو برباچسا اكا كرورا لمفات يروغا باباف جياتو كو هانغا سديف موتماچو مسا قباچو سجدو الالو دندين جدو كانت ول ابديكين فروفيال
garu ademsi kun kana caala erachu hin qabu jedu mormitoni hojjetoni motumma fi barsisoni jiaf mindan kan in kafalamne foto akkasumas hoji motumma dabate akajiru ne akeku ministera malaka kata an jibril ibrahim bati bitote sadar beke radio sagali america af akka ibsanit
political forces need to sit around the table
non ni siyasa addo tokutani karatti motumma civili sana ijaran barbadu qabu ከነጎቹን ዋን እንደንዳምን ነጥን ፈካቱ አማ ወልጥጥ ያን ይጅራ
ጥንጥልቶን ነከጀደኒት ቡልጂቶን ሬወራና አንጎጭም ሱብጀቻ ጨውም ሰገረ ቡልቺሰ ሲቪሊ ታሲፋሙ ዱበተርክሳጅሩ ካሜሩን ሃርሰን ግዱ ገለ ቆራኖፍ ተርሲሞ ከንጉቱማ ዱኛ ራከጀደኒት
the longer that this stretches on I think the more ability
dubatarki fannankun amma era tademetti dandetti waranni arkasadaran corporation won malaka ke sagalfachu walit dufenye diplomasi garfago tolfate dibba madake so kam madalara dufu madalu umu yalu dabalade majede yada
hala alkarib gare strategic initiative for women in horn of africa jeda muraka dubatanit jijjira margamsi suud abun kun hala akkan balama da jedani sababi sasenna ibsan
you know because sudan already a very volatile the military coup has failed
sudan duru bai rafa make sawan jirtu hal bai balaqaba fonqolchi warana geggefem motumara wajif turamadu daddabera hal wali galajuru rakko gudda qaba kanarratti immatas gabbi dabu dabali ታሌ ወል ኢብደን ከሰት ገገ ፈማጅሩፍ ሃለ ወል ኢብደ ቦድ ሁንደ ከሰ ዋንጅሩ ባዬ ከነመገድሲሱፍ ባዬ ሶዳጅ ሳታ አጅራ
ኮሚሽነር ኦላና ምርገነሞማ ከንተኩማ ሞቱ ሞታ ቮልከር ተርክ ሱዳን ከሰት ሙደም ሰደበላ ዱፌ ሶዳ ቀበኒፍ ሱዳን ሃለ ከነፍሩፍ ቡልቺንሰ ሲቪሊ አርገምሲሱረት ዲባ ሃራን አከጎደም ጋፈተኒጅሩ
ፕሬዝዳንቲን ዩናይትድ ስቴትስ ድራኒ ዶናልድ ትራምፕ እርገ ህመናን የካሶዶሜ ፍር ረትዲያቴ ቦደ አቡካቶን ሳኒ ህመንቸ ድራ ዳበቹዳፍ ሆጂ ጀልቀበን ይጅሩ ህመናን አማማት ዲያቴ ቆራኖ ኢሳን ረትታሲፋ መከሳ ከጀልቀባቲ አከበክቶን ይጀራንት ህመናን ኩን እግሬ ትራምፕፍ እግሬ ሲያሳ ሳኒፍ ዋንጋሪሚቲ ድማ ከነረት ገባስኒ ቨሮኒካ ባልድራስ እግሌሽያቲን ቆጳይ በፈቃዱ ዴስ
ፕሬዝዳንቲን ዩናይትድ ስቴትስ ድራኒ ዶናልድ ትራምፕ ኢማ ከፈልቲ ማለቃቲን ወልቀበቴኒ ህመተመኒ መነሙርቲቲ ያቹዳኒ ኢማና ሳንረት ያቴ እርጋ ደገፈተኒ ቦዳ አቡካቶታ ኢሳኒ ወጅኒ አካታ ህመንቻ ኦፍራ ኢትሱረቲ ማልመርየተን አቡካቶን ኢሳኒ ጀምስ ትረስቲ ግዱካና የሙዳበተ ኦዱ ኤቢሲ ሰገንታ ዚስ ዊክ ዮካን ቶርባንካና ጀዳሙረቲ ጋፊ ፍዴቢታስ ሳኒኒ ጋፊ ከና ኢብሱፊ ፈዲን ቀበኑትራን ዋኤሚረ ወሊጋላ ትራምፕ ረቲ ከንጫላ ዱበታን ነምቆረቶተ ፌደራላቲን አባለንጋ ኒውዮርኪን ጥየፈናን ኢትከናሜ ካሚዩ ኢሚቺ ኦዱጋሪ አካይንታነ ያድ አናፊ ባይሱ ከኒሳ ጋሩ ደፍኔ ጋራሱራ ኢሰጉዳቲ ሱራ ሴና ቀበሳቲ የሙደርቢኑ የሮንኩኒ ቢየከናፊ የሮሃማታ ኡሳረቲ ወሊገሉን በርባድ ጀራን ጋልሜ ማለቃ ጃርሚያ ኢሳኒ ከኒውዮርክ ተርገሙረቲ ረጋዱጋ ሂንታኔ ኢየሱፊ ፍለኖ በረኩመላማፊ ኩደጃቲን ወልቀበቴ ዱበርቲ ፊልሚ ቁንንቲ ሳላ ኢረቲ ታቶ ታቴ ሆጀቹፊ አከሸኒ እጭቲ ኢሳኒ ወጅኒን ቀብዱ ሂምባፍኔፊ ማለቀላቹፊ ኢሳኒ ደበለቴ ሂመና ሶዶሚ አፉርቱ ኢሳኒ ረቲ ዲያቴ ጉያጀል ቀባማነ ሙርቲ ዲያታኒ የከካሚኒዮ አከይራወነ ኢብሰኒ ሂመንቸሁንዳ ሃላኒሩ ዲሞተ አባነ ለንጋ አልቪን ብራጊ ወልት ቀበን ኢጃ አባ ለንጋ ወሊ ገላ ዱራኒ ቢልባር ዱራቲ ዋን ፉዳታማ እንቀምኔዳ
Falsifying a business record is a crime if it is part of a fraudulent scheme and I don't see anywhere
galmedel de la sobun qama mala sobayota yak yakisuni malakature sirriti bakaiti ipsame hinalgu dangawan seratini walqabate rakkinawan heddutu yir yakibirara watamature malakatae sirriti ipsudamunisa yakatima kantasi sura jiran kanchala hammatu garu qoranno federala trampi galmale hicititi qabamu qabanu ወፈርከቲ ቀበቹ ኢሳኒ ቲቭኒ ሂመናን ከነሳ ሙዳቱ ተኡሳቲ ከን ቢልባር አከከቺሰን
The government is investigating the extent to which games were played and there was obstruction and
tabawana kami akatabatamani motumman federala qorannota tsajira galme wansana akaisaner gachu hindandenye dankawan kawuni fi doksutu ture jedani bilbar yero amma galme wan icheti dani qabamu qabani kanar katrampitti hafe hinjiru jedani james trusty abukadon trump
we've been professional we've been ethical and we're satisfied
oge sata turre namusa qabesa turre sun nuqubsera adeja kabaju wajin walqabate dimmentu muramne hinjiru jedan yemmu trampi imanna sane ratdiyate ofirra facisa jiran kanatti buifilanno barakuma lama fi digdama jijiru dafi yali tasifame fi okora amajija barakuma lama digdami tokko capital hill irratra watamen walqabate adabbi mallaka jaban yokin hidan jirachun dandajechun indanda ama jirani professor risera kyler finklistin university pennsylvania ra yadavi oe kuta hurdu fi tora skype tini kennanin
insurrection under the 14th amendment section 3
gochishirara wachu serafoyae kudafurafa kutasadafani akaisan wajira federala debianin qabanne yokin aka presidenti hintane dorka jiran akoge yuwan serajiraniti qoranno wantazi famani kamiyuratti filanno barakuma lamaf kudafure dura adabbin kamiyu fudatamu hindandaw falmi manaburti wan irachu dandawuf filanno barakuma lamaf didama kammo amani donald trumpi filanno baradu ratti hirmachu dafi of kopesa akajiran nibekam
kan hordo fajirtan as washington dc ra kadarbu sagale amerikati ammo gara qopi torbanit ceena wayu mato oromo kana beetu lat keenya har'aa hinseenee dibaabaati. Hojii komedii isheetiin yeroo dhiyoo as miidiyaa hawaasummaa irratti hordoftoota ishee biratti beekamtii argataa jirti. Hinseeneen miidiyaa dhuunfaa Hegeree Miidiyaa jedhamuuf ka dandeettii ishee miidiyaa hawaasummaa irratti argee ishee quunnamuusaa dubbattu miidiyaa dhuunfaa Hegeree Miidiyaa jedhamu wajjin hojii komedii haaraan ishee eegalte ka shibirreef baashkadaa jedhamu akka beekamtu ishee taasisee jira. Hinseeneen barattuu kooleejiif nama maatii qabdu ta'ullee dubbatti waa'ee hojii ishee komediif jireenya ishee akkasumas mul'ata ishee fuula duraa ilaalchisee Naakoor Malkaa dubbisee jira. Kunooti.
Ilaa akkas jetti baddeessaa sooftee malee.
Baddeessaa sooftee malee qilxuu sooftee nagarree qancaraan boosse malee kichuu akka koo nagarree ishee.
Situnaa fidee moo kan na geggeessitu akka waan naaf beektu kan galmaa koo himtu.
Hinseenee dhibbaa yeroo ammaa kan hojii komedii ishee shibirreef bashkadaa jedhamuun daawwattootaaf hordoftoota ishee gama miidiyaa hawaasummaatiin jiran biratti beekamtii guddaa horatteetti. Hojiin komedii ishee toora yuutiyuubii Hegeree Miidiyaa jedhamuun kutaa kutaatiin daddarbuu eegalee jira. Kunis dinqisiifattoota hedduu hinseeneef argamsiisee jira. Haalli dubbii ishee keessuma haala waliin dubbii baadiyyaa keessatti taasifamuuf uffannaa haadholiin faayamuun taasistu adda.
Bashkada na dhagaa jirtamini animee ani naan deemalee naan cabee miti.
Hinseenee dhibbaa shibirree waliin gaaffiif deebii taasisnee jirra.
Hinseenee dhibbaan jedhama. Kanan dhaladhee guddadhee magaalaa Naqamtee naannoo Dargiidha. Ammallee achumaan jiraadha jechuudha. Haadha manaattis haadha mucaattis barattuutilleeti.
Hinseeneen haala ittiin gara hojii koomeediitti dhufte yeroo ibsitu.
Kan hinseeneen akkamittiin akka shibirree taate yeroo jalqabaaf akka carraatti yookiin akka tasaate sana booda garuu shibirreen hojii sana namoonni baay'een jajjabeessanii akka ishiif malutti himanii akka ishiin dandeessutti himanii sana qabatteetiga guddisaa kan isheen deemte.
Gaaffii shibirreetu amala hinseenee dhaale moo hinseeneetu amala shibirree dhaalee jennee gaafanneef yeroo deebistu.
Amala shibirreen dhaalee jedhuure akkasumatti naaf fudhadhu.
Akka shibirreetti yeroo ammaa kana bashkadaa waliin haala keessa jiran ni dubbatti.
Shibirree ta'een dubbadhe ammallee deemee ni jiran bakkeen jira. Gara Finfinnee kanatti illee ol ba'eera. Nama na waamellee beekta jedhee yaada. Egaa ammallee bakkeen jiraan Jaarsi dhufees hin jiru. Wanni kun ballachaa deema gara fuulduraatti yoo Waaqayyo na gargaare bal'isaan deema jedhee yaada.
Hojii komedii shibirreef bashkadaa jedhamuu fi toora yuutiyuubii Hegeree Miidiyaatiin torbaniin daawwattoota bira ga'u kan irratti bashkadaa jechuunis abbaan manaa shibirree haala ittiin dhufu ni qabaata laata?
Amma yoo dhibeeyyuu gara fuulduraatti iskiriiptiin kun guddachaa gaafa deemu bashkadaa dhufaa deema. Soo maatii ta'aa deema gaa hiccitii na baasisaallee jirta. Bashkadaa ni dhibu.
Barruun shibirreef bashkadaa ammaaf barreeffamee kan ittiin hojjetamu ta'uu baatus gara fuulduraatti garuu barreeffamaan gabbistee caalaatti miidhagsitee taphachuudhaaf yaada qabaachuu sagalee Ameerikaatti himtee jirti. Hinseeneen.
Dhugaa dubbachuuf egaa ammaaf barreessuun jalqabnee kana gochuuf immoo ganaa nama si barbaada nama subukkee dhaabbatu. Artii gaafa ta'u wanna cimaadha waan qallaallee akkasumaan akka tiktaakiitti daqiiqaa tokko yookiin sekendii 15 hojjattu miti. Ammaaf bakkuma san ga'eedha kan yaada uume achumatti hojjadhu. Gara fuulduraatti nama waliin nama qabaadhee akkan barreessummaaf jinqabaa nan barreessaan deemas.
Hinseeneen haala dubbii waan komedii shibirreef bashkadaa irratti jedhamu akkasumas uffata haadholii akkaataa ittiin argattee fayyadamtu irratti waan jettu qabdi.
Huccuun sun kan harmee kooti harki caalu. Soo ishiin illee wayyaa san uffatteeti gara baadiyyaati kan ishiin ol dhuftee gara magaalaatti hirmtee nu godhattee bakka kana jirru. Wanna jibbamu miti huccuun suni aadaadha kabaja qaba akkasumas illee aadaa adoliin koo wanna isaan uffatanii gama biraati illee uummanni oromoo baadiyyaa keessa jiraatu harki caalu kan uffatudha. Soo shibirreen nama laateef osoo hin taane huccuun sun gartokko kan harmee isheeti akkasumas illee kan maatii ishee kan harmee ishee lammaffaatis.
hojii komedii ishee akka gara daawwattootaatti dhiyeessitu yaada isaa kan argatte abbaawarraa ishee irraa ta'uu dubbatti. Hinseeneen.
Gaaffii baay'een barbaadu yookaan baay'ee jaalladhu na gaafatte. Abbaawarraan koo gahee guddaa taphateera as keessatti. Dhugaa dubbachuuf na jajjabeessa caanaan irraan gahuu hin qabu. Akkasaaf akka waaqaati kanan as ba'ee fuula uummata kana dura jiru uummati kun akka inni na jaallatu kan godhe gara caaluu abbaa manaa kooti jedhee yaada naafa jiraatu.
Mudannoo yoo qabaattes gaafatamtee yemmuu deebistu.
Jiru namoonni tokko tokko gaafati. Dhagaa taatee deemu barbaaddu kan madooshaa ta'anii dhufuu barbaadan jechuudha. Yoo calistee dhiistee deemte malee egaa cimaadha. Dubbii artii kana keessatti waa hedduutu nama mudata. Gara fuulduraatti na dubbadda jedhee yaada. Baddeessaa soofte malee haatte jechuudha. Qilxuu soofte nagarre qancaraa boosse malee kichuu akka shibirree nagarre ishii baddibboo.
Uffata haadholiin hojjechuun ishee gammachiisuu kaastiin seeneen.
Dhugaa dubbachuuf baay'ee natti tola. Konfidensiin qaba. Wayyaa sana uffadhee hojjechuuf gaafa hojjedhu sodaa tokko hin qabu. Konfidensii guddaa natti dhaga'ama. Eenyummaa kooti gati ta'e.
Hojii komedii ishee keessatti waan Dr. Naaf Yaadiin kaastuuf waan hojii isheetti ishee jajjabeessuuf ta'u himti.
Dr. Naaf Yaadi baay'ee nama na jajjabeekse. Wanta gochuu qabu illee natti mee, wanta gochuu hin qabne immoo natti mee. Caalaatti immoo ergan Finfinnee dhaqees wal arginee haasofnee akkasumas illee bilbilaan haasofnee nama hedduu na jajjabeesse dhugaa dubbachuuf. Nama fuulduratti akka hin deemne tarkaanfachiise malee waan badii koo natti mee waan gaariis akkasuma natti egaa namni karaa biraatti yaaduu danda'a. Shibirreen akkasumas shibirree jajjabeessuuf Dr. Naaf Yaad dudduubatti hin jenne.
Yaada xumuraa isheetiinis. Akkas jettiin seeneen.
Ani yaadan qabu Oromoo yoo wal cabsee hin bareedu yoo tokko taanee yoo wal jaallanne yoo wal gorfanne kan bareedu Oromii nu gorsuun agas mara miti. Soo yoo balleessaa qabaadhe illee akka isaan na gorsan karaa miidiyaa irraa waan ishii birreen akkasiin seeneen akkasiirraa keessaa dhufanii tuna gorsanii natti tola. Kanarraan kan hafe uummata Oromoo saba bal'aa kan hedduun siin jaalladha jechuun barbaada. Yaada guddaan qabaa. Yaadan qabu sun namoonni ciccimoon na barbaachisu. Namni na gorsu, namni yaada naaf laatu na barbaachisa. Sababiin isaa ani artiidhaaf ganaa ijoolleedha. Soo kanaaf namni na barbaachisa sababii ta'eef wanna nambisu illee warra nama hojjadhe keessaa wanna isaa deemu qabaachuun qaba. Wanna immoo itti cimsee hojjadhus akkasuma jiraachuu danda'a. Soo kanaaf namni illee na barbaachisaa, namni na bukkee dhaabbatu, namni yaada naaf laatu, namni na jajjabeessu yaada guddaan qabu yaada kana baasee hojjechuuf.
Abbaa warraa Hinseenee Dhibbaa Masfin Takluu haadha warraa isaa haala ittiin jajjabeessu irratti sagalee Ameerikaatti waan himee qaba.
Gaafa isheen wantoota kana kan hojjettu yaa'u naan eeyyamaafis amma kana wanta dhibbaa irratti geessu waan taaneefi. Naqinii kan hin godhinii manaa amma yoonaatti wanta jedhan qabu yeroo isheen na eeyyamsiifattu nan eeyyamaafi. Gara fuulduraattis bira dhaabbachuuf qophiidha.
Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Keessummaa keenya shibirree haadha warraa Bashkadaaf Naakooriin qophiisaaf galateeffannaa. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa guyyaa guyyaan tamsaas nu marsariitii keenya VOA afaan Oromoo.com irraa imeeliidhaan kanneen nu dhaqqabu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisa. YouTube, Twitterii fi Instagram irratti VOA afaan Oromoo yoo jettan nu argattu gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii. Prodiyuusarii keenya Biraan Haayiluuf ka viidiyoo nuuf gulaale lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa ka qindeessite Tigist Gammee waliin keessummeessituun keessan har'aantuu jibee horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.